zipho zebsimpophoma sibulela kakhulu kwigqiza le drive 326 bayabuya kwakhona ngomso Regisolani AJ McLean nosanele Seda nongawuza between 3 and 6 namhlanje kwincoko we are looking into career guidance and assistance for learners today ke sincokola nge career guidance and counseling for high school kids from grade 11 to 12 siyazi ke ziyanqaba kwelixesha sikuli chance zokwenza career okanye ke educational expos and we are left with children who will do the full 12 years of high school bajike bangazazi into bana mabathini xa bedlula. The biggest problem is the rate of dropouts kwi first years across the country. So to help guide umntu omtsha, we have Mr. Wonga Ntshinga, senior head of program at the Independent Institute of Education. Also, sincedisa ke kulo mcimbi wethu namhlanje. Siyafuna ke nawe to join in the conversation. Mhlawumbi ngumntu omtsha, ufunda grade 12 okanye kwa grade 11. Awuzazi into yobana mhlawumbi kulo nyaka uzayo okanye kunyaka olandelayo. Kulo waxa ufika tertiary uza kwenza ntoni na. Mhlawumbi uyafuna ucetyiswa ke into yobana mhlawumbi mawuqale phi okanye wenze njani na. Okanye ngumzali unomntana osehigh school ongazaziyo into yobana ufuna ukwenza ntoni xa ephuma ehigh school. Ungamamela kuthumela imibuzo yakho. Kwi page to Facebook singu True FM and the hashtag is hashtag Incoko. Siyafumaneka ku 086-0023750605842833 number yetu ka WhatsApp. Ndichilo ke ndathi namhlanje joining us on the show is now Mr. Wonga Ntshinga oyi senior head of program at the Independent Institute of Education. Mr. Ntshinga, sikwamkela enkqubeni. Thank you so much for joining us.
Ngoku kakhulu ndibulisile zizipho and ndiyabulisa nokubaphola phambi kwenqoko.
Kosi kakhulu tata ngosijoyina namhlanje. Sijonge umcimbi obaleke kakhulu nanjengoko mina osikwela xesha I think and I believe into yobana sezikhona ii-institutions eseziqalile with umcimbi we-applications for unyaka olandelayo ebantwaneni abafunda grade 12. Ndiyafuna siqale apha. Can you tell us into yobana mhlawumbi wenza ntoni wena Independent Institute of Education?
Zizipho ndisuka kwiziko lemfundo i-IIE. Responsibility yam ndingumhloli ophezulu kwicandelo le-ICT IIE. We are the Africa's largest private education group. Saziwa ke ngokubanzi kwaye sihlonitshwa kakhulu ngoba sikhupha abantwana babe nezidanga ukuze bakwazi ufikelela emisebenzini. Uninzi lwabafundi ke abaphuma kuthi baye babe zingokheli kushishino nakwiindawo ezinkulu ezibalulekileyo apha eMzantsi Afrika. Enkosi.
I love that. Mr. Ntshinga, with ezinye ze programs ingaba mhlawumbi niya kwezi zikolo with invitation okanye ke mhlawumbi niz approacha ngokwenu?
IIE siye ikholeji nganye ngoba ikholeji zethu yi-Rosebank College, iVarsity College, iVega kunye ne-IEMSA. Siye siye ezikolweni sizame ukuthi abafundi baze bangene bafunde kwi-institutions zethu. Kodwa ke ndifuna ukuthi kuwe indlela yaseMzantsi Afrika yobana baninzi abantwana abafuna imfundo ephakamileyo. Loo nto ithetha into yobana ke zizipho izinga liphezulu ngoku ngoba i-space asikho.
Yes.
Noba ii-universities ezikhoyo zinakho advertiser. Ubuyakhumbula sine-university eziyi-26 your public university. Noba zinohamba ziye ezikolweni zizawufumana sinobana ii-applications ziye zibe ninzi. Kaloku ii-university eziyi-26 zizodwa nje zi-accommodate abantwana about 1 million students.
Sure.
Ubujonga urhulumente ufuna uedisha apho ufuna uedishin efana ne-500 students by 2030. Loo nto ithetha inobana ke zizipho kufuneka i-private institutions kunye ne-technical and vocational education and training institutions zizame uncedisa into yobana abantwana abaninzi bakwazi ufumana imfundo ephakamileyo. Ndinakho nje uedisha wakhona zizipho ndizame ukuxelela into yobana i-unemployment rate yaseMzantsi Afrika ibonisa into yobana abantwana abane-qualification yase-tertiary or yase-university by about 23% abangafumani umsebenzi.
Sure.
Ukanti abantwana abane-matric kuphela i-unemployment rate yabo ihleli ku-37%. So ixelela phandle loo nto leyo into yobana kubalulekile uba nayo i-tertiary education or university education or higher education institution ubake sijonge abantu abangakhangi bagqibe izimatrix zizikho. Unfortunately, unemployment rate kubo ihlele ku 40%.
Yho.
Loo nto ke iyakuxelela phandle into yobana akukho nto ibalulekileyo njengale topic sinoyithetha ngoku.
Msenjik, I think masiqale break in kuba ndiyafuna singene kumcimbi we-career guidance. Ndikhumbuzeke nawe bangabusandongena enkqubeni namhlanje. We are in conversation with Mr. Wonga Ntshinga, oyi-senior head of program at the Independent Institute of Education. Namhlanje shokumcimbi we-career guidance and assistance for abafundi. Bangabungumzali siyakhuthaza ke umamele ungene nemibuzo yakho. Ngumzali mhlawumbe nomntana ose-high school ongazazi into abanofuna ukwenza ntoni kulo nyaka zayo xa iphuma e-university okanye kwiminyaka elandelayo xa isiya mhlawumbe tertiary. Mr. Wonga Ntshinga ke uzasincedisa ke nokuphendula loo mibuzo yenu. Ningangena ku 086-000-2375 060584-2833 number yethu kwa WhatsApp. Siyafumaneka ku Facebook singu True FM and the hashtag is hashtag Incoko.